70s.
Yo, Swale. Yo, Jeko. Mini kama iPhone bichi, ambia hama rapa manze mia wanitishi. Style zao bado zina daitizi, naezo wapoteza na bado ntawatichi. Video zenyu bado zina sound fishy, bado ntakulenga sababu we ni mchiki. Nikispit ni kama I am preaching, sababu wakiniona wana go all missing. Buda mini icon living, sipatikani raisi, I'm so busy. Usijidai take it nice and easy, na very soon nitakuwa hot in this business. God is my witness, ambia marapo wa maintain hiyo distance. Kama karao Nairobi amina mission, ligi meisha tupatane next season. Mini kama iPhone bichi, kunikaribia, they still wishing. Wrong rende, they still bitching, ati wana run industry. Which industry? Wanaropokwa na hakuna kitu, na wachana maska kwa face hiyo design. Jubado na tafta, do money, do yani, wameuma inje tuko ndani. Ndani, ndani, yo, Swale. J-Po, Kitale in the building. You know what it is, Swash Gang, my fam, I'll see you.